tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
ajartu tarawre to boggi jadega fanu hala Mamadou Sama Sigou jam nyalli sekrabe hedibe wattuma andar dum men yambini hande nogo juin nyaloma hertanango nyongutibe gollirde ACR humpiti wiide ko burunaaji temme do nyan nogo yom bibe leedi Mali ngoni jaltube yaade le ledde kerondirde meden bangal hun tan hoore hakkeji sukaabe ko dum fufu hertanna ben ngonbe le bulibe dum do woni sisli nyaloma suka runda afrique yambinaago bam ko do hande nogo juin ben gulaati ke sababu jingani ko warbe do sukaabe ben to motti to no fuddi gila kenyen kawtal dido balla jontere humninde finna tawa ardibe be ber noto to gal wurtinde kabaru turciagal le region o dingon seme kawruji amen hande kikide alkamsari noga juin 2024 bismillah sakrado ko buri nyaaji tema dido nyan noga jom ben bibi li dimbali jongiti be ngoni wakat juin o li le do kirundirde e meden yo jatteji di tutti gollirde oni humninde kabaru nyongiti be bangal nyoloma noga juin hertanango nyongiti be ko buri hewde ben be do malin ko be jaltibe be yo sabi alhali denagu le leedindi lalla jahara touri wonko hebene kada fasango usman nyaali buli alsisi
e nyongiti be ko buri hewde mo ben fu anangoni hakkunde leedi mauritani burkina e niger e wizors mens jokko kejaado commissariat pour les réfugiés HCR di aradouji anakolita hebugol sembe rafinde nagu le leydindi
ces statistiques sont je dirais
do adadouji ka an immina bilisane mit mil id wondi beedad nyande fu sabi basiji gondudu mater nyande fuudi yimbel kasindin be faaba muya bangal himme yurmere uube leede mudum nyande fu wondi beedad
d'une protection internationale
secrétaire général ministère humanitaire la morde adama sisuma waltini hakilaji wide lamu mali o ana wondi e wadde e bawde don fu yal bibbe mali nyongitibe wombe sella ana burda do no mojiri farde mu en wirfitaade le leydi men di le adadoji dokkaade himbe leede godde ngalbe nyongitaade le mali ana nja ujinaaji temedere e debbe e sappo fay etawede kanan kobe ana gondi e faabaade be kolti metti mu ben e tidallaaji yogaaji be joggi patrice mvoma woni hore URM woni union des refugees du mali
la securite aussi
dena ko amem ana darana le leydi mali di won sariyawol bamaado darani do hakkiji amem mali won leydi arande reri ngaddo dum min jidi alhal mo yimbel egube ude leede mudum wordini leendi yewte ande ko be jogi ko du teddini so deedo ande anditama hebude amem ko golla latu hun newendi
systeme de travail
metintinde wide nyaloma gejnaado nyongitibe yambinama hitande kande do sisili walude nyongitibe yalla himbe fu ana bisima be himbe nyongitibe
sakalba tuta klaj mawdu kawo bango be am facebook no x no twitter kido leedi malindi yambide hande nyaloma suka runde afrika sislo woni ben hun cango bangal hun cango re hakkeji suka be be ben ko dum fufu hertana birki be gonbe le buli be nyaloma o yambinama yambinte kala sappo jogum juin yalla ben micitade suka be ben lokoy sowito ben musube yonki jum en sabi imadara di ngadi bangal hakkeji mabbe le jandeji di wattu 1976 latke sababu ben hun cango hore hakkeji suka be wotta jingani ne kabar mudun ele men imadraji di kanko Antoine Aklogon woni horejo ko mad won ko hanni Mariam Koulberke do festango RCC
les enfants situation de risque de
suka ngombe le boli adadu mu emkana wondi beedade sabi birugol yari chagal le galleji de fay tole janyeli de hor bande hitan 2021 warde hitan 2023 golli tati ngondi ele fedde ne be noddirta komad koliti wiide suka ngombe le boli ujinaji tati teme de jiddi chapantate jenem woni ko yubbi le hakkun mabbe ana suka be rewbe ujinere teme de joyi sappo e jiddi odo adadu suka be rewbe ngombe le boli ka ana wimbini san suka mi ngombe le boli di ana takka sera ebe kasindini ne e faba muya yalla golgol mabbe ana heba tabitinde
kawtal dum ben dido bal yontere humnide finata wa le ben lam muti ben dun galura budde budi fuddi alal baraka nyen noga 3 juin 2024 ben sisle woni notra de fina ben jam dewral bangal notra de finata bangal hotugul jam denagu kendo yirewere dum no kawtal gal wadi yeso kala gonbe le lam ben muti landin dum woni mairi commune o den noy dum sababu ardibe bi ardibe yalla wurti de kabatu siagale le region kanko kero amento motito Mamadou Koumina wonko hebene kare fasan ko alcc Ousmane Nyalbouli
li kuyal mawdo yontere kertenade fina tawa fuddi alal barnde le region muti ngarbe hawrde yambereji di ka holti wiire dum waran latal sababu wartude jam kay huntondirde janyeli di
na moptivite won
wala muti an woni eti alla le o wattu jam e deejere wa wadde sini himbe fu ngatta ko e mubben do moti do en fu en gotun inna got en baba godo de yontere wadan fa en dam beede sodede himbe dokkindere juude dartude no jam hebirte ko jimi handen dun hokki kam dikke lobbo mede mele dun yo fuddode dartude jam
le wadugol hono sidi do yambereji kertnaade fina tawale nuko o suudu meri moti an ni holtide adnar alla no fu wiide yambereji kertnaade fina tawa an way wadde jaati le region moti o tahara toure kany woni jubino golleji majum le suudu meri moti
moti an haani wartude no worno arande golleji bangal tuudi si yakku puddita do moti do ko ndomi e dun fu yo deejere fu buri do moti do daranaade fina tawa
de do yontere kertnaade fina tawa le region muti imadaraji kewdi warta wadde le mudum hono dado dirgol hakkune deede concerning aji kan ko nande mudum dum waran latat sababu sembinde gotuma ko hakkune yimbe don ko mamudu ko mina hebani studio tamani iude muti
to bayangatu hultan wiide ko ta cuudi mbien sappo e kany class ngaji tati e mbien direction mudum memmi leedi sabi toboji di kebi sanga kenyen odo ndoku ngududo bayangara kiloji noga e mbien chapan tati chapan e nay e joy nano wi mbien serafuji dum do dido toboji arandeji di mbien toboji arandeji di hebi nokku ka dum lata ke fe sababu yonku heddo hen
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yottobe de hertande dusi semen handan yuddu kabaru goro denno ndude do hunde finato halirunda afrika na jogi nafakaaji kewdi tiagal yambereji ben iwde kutungoji e lamburuji den jogi dun nafa bangal ben talcaldi bingel adama no hultri kambe kumbe finato yalan be do famdu kabaru mudu kedan ko ben assistant redo fistango sita sidibe alsisse
goro ana soode sabe haajeji kewdi le nesuji meden yoga e jakkobe goro le genni bamko ana fati na amen ko sabi min be yakude goro
mababa wuro
sababuji kewdi watta so yimbe ana soda goro goro ngo mi de soda dum makati yambereji hono lamburu kurtunoji na du sabugol kany ko nande mudu goro ana nautire bangal kulleji kewdi hono sabugol kany ko nande mudu
goro yo hune ko andale leedi mali kayle fina tawa meden giddi aran ngo holliti yimbe andu kabar fina tawa le panyara goro net ana way madde ton sifa goroji ko heewi de fu e haaji majje ngo holliti kango amadou diallo goto andundo kabar fina tawa
buru farakle kono
le panye goro si goroji kewdi tawata lihim bodejo anahem renewo anahem hudo hecho anahem goroji tuskuy dibi noddirta daga bana woro anahem yele woro sokum woro goro ngodum fudirta goro ngodum timmirta
goro da fuko natta leedi mali ko buri hewde modun leedi gine kay leedi cote d'ivoire wata wara nungu holliti amzad dumbia kanyo goto cotto goro genni bamako
wa woro bo yoro se goro ngol leedi tati ta so waral leedi amen di Côte d'Ivoire Guinée kan e Sierra Leone bibe leedi Côte d'Ivoire ana wadda dum do amen do hono julabe amen be du ana way bamoyde dum leedi Côte d'Ivoire wadda dum do amen do minen ka ni min kibirta gorongo
toni ngaji kewdi gorong wungu natali genni bamako do yontere fu dungu holliti Burama Sangare Amiru ciotobe goroje le genni bamako
kalu do kono amazega
sans lebi anatom miden bay waddude chargement ko yottoto sappo goro saatu joyi wakati wala eno warta kamyoji yo watetele mudon di ana momni san edi mbayi bamde goto goto maji fu panye goro ko yottoto ujinere nyalo mo hande o gorongo panye mudum uina jeegom yeyirte wakati jiru anatom atawan fa uina sappo e joyi de wakati jon o ka cuggu o anani
festa jakkugon goro ana jogi nafa kewdo yoga ande kabar cialal holliti jakkugon goro fa jappito ana hewta tomonde kuteji yogaaji dungu holliti docteur kojo kanko docteur goto ande kabar nyamdu joddo genni gawo
taile consommer de façon exacte
gol goro no jabbitiri ana wawi wepude neddo hore nawore fofan wo jabbitingo ana wawi misude fa wepude neddo hore tutude yimbel be nyaw bernde woni mu en takugol goro ana wawi yottinde dum en kutteji
lebi docteur kojo fa handen takugol goro sanne ana hewtna tomonde ko noddirte hypertension kan e lafi doydi
sekam pawi dokkatene ko woni hande mi tontal mabati sat fuf nawtorade kuna fuuni biyan bangal 37321 biyan mera dun ben dun warate kanon hultan wiide dun yata fu tiagal tawrede le telephone mudun famdi fuf buri noga yalla hetinaade kamaruji amen abididi do seri yota meden magazine yotre meden magazine hande an yidu kabaru sukabe dum memadun hala ben yambireji be do sukabe kini tiagal idindi danno ko buri hewde nyambe len kuji ben do sukabe e jogi yotreji kiwdi si elana bedro famudu kabar mudun kedanna ko benen kanko lalla shawalet im faydu festango minne usman nyali buli an kirejam
ko luna park e park national suga be min kawrudo be sa yibe tan atawan e be belti le den ko jibe gondi e wadde fijerdeji hono ko no dirte toboga balançoire avion grand roue kala e suka be goto fu ana wonde fijirinde ko buri yidde e wi mabbe kalisi mobe kebi ko be je hebowade tawta ko saada mabbe ballirbe won ko ittifabe nata le den kuje
wari fijude balançoire avion fijo mobilaji yo tema be yimbe dido den min je hono no ko park national to bio yo tema didi so gonga ale jinaaji nakewi do ne notro dun no haniri joni tili mi fujude balançoire ana weli non sanne min ka fujude mon jimmi yo mobil balançoire avion min ka ko jimmi yo wadde kalsi am sambi e jinaaji di fuf
pati bas fu wada be warobe on ko kebande naagu horebe nokkuje de koltiwide pi dabareji fu kandi bamede dun woni ko holtiwide horebe e nokkuje accitan kumare directrice marketing et commercial parc national
nous avons pris des dispositifs
bami dabareji bangal nokudo gingaldi jeete birin kabarnde nagu der e tiagal ana wodi do jibe la hebobe yawara sukabe be de nokko tugu o yu goto le hitane fuf kanon e wakku karta do ngone mudum woni idindi jabarnde sato na yafa nya ci kontata be le nyalo le tikti wontere ibe mara o tato ya de ngay non
3000 entrées
le nokku nina park nokku goddo do sukabe mbawi yade gado fijirdeji gollirde de moñintini nokku mudon o le o wattu julde asalat ak ibrahim kanyu yo kaybo o nokku
jogolo jama o yo gila damgal police be dum no be do to golle o yalla hebule nokku jidi damgal gal na wudi yimbe le inibe sukabe
descendi les enfants
e wi sara be hewbe be min tawi le o nokku tiagal i yewtereji le nokku je sukabe mbawi yade pijo ana beedna dum en hakkilaji be beedi wida du ko sukabe ka taton e bandira en wobbe ana wawi wadde fa beyde famude goddon kanon be ana kulini sukabe yogabe be wala fu doyto dum ben
dobe tunu doto se wuyere la kana
sato sukabe na majja be andita tan lawul ngul be wardi sukabe yogabe hanna sarabe mabbe sukabe yogabe hultan sarabe mabbe dobe ngarata kabe nangal lawul no kuji goddi be dade fijoji gondi do kaba mudum no fawato sukabe famu modo do kulintreji ngurdo fa ke nyen na to no kusite les enfants ngi sukabe majjube na gondi wullude
yoro don ore kama
fewde e nde yambere julde sukaɓe dunken ande ana kuli e kutteji ko watta dow kabar yoppugol fina tawaji men andinɗo kabar neɗɗa ko yakouba dogoni limti heɓowade kañe yaade jowtoyɓe saraɓe kulleji gattinoɗi arande
nde ɗo weltere kutteji muɗum ɓuuri hewde dow sukaɓe ɓe so ɓe keɓata wattu tawrede saraɓe mabɓe yalla ɓeydorol famu do alhaali mabɓe alhaali gurdam mabɓe soɓe ɗum lotto sababu sembinde gondal hakkunoɓe saraɓe ɓe ka hewti joni hakkillaji mabɓe foof ana do honɗiɗe fijoji ɗi no mila wide ɗum wona hunde moƴƴinde
holtinde wiide le région ŋaji ɗi sukaɓe ana gondi e wadde hono ɗum en du sigas e mofti ko seedi e duuɓi ƴaɓɓiɗi nokkuji sukaɓe jahatan jewtawa hono nokku Lamisa Bengali to sigas to uditama hitande hikka nde yalla sukaɓe ana jaaha yewtoyde toon e nde julde leyya